Allo, good tena, sapa.
4-4-4-3-4-3
Musa, Serenity.
I'm sure lazima ndai tap, tap, tap. Koko kanoma nika bad girl, girl. Wejo lazima ndai clap, lazima ndai munch, lazima ndai cha, cha, cha. I'm sure lazima ndai tap, tap, tap. Koko kanoma nika bad girl, girl. Wejo lazima ndai clap, lazima ndai munch, lazima ndai cha, cha, cha.
Like a boss.
Alo ni asapero asapa. Muwaga bad boy chini ya magic design. Genge true, genge live it in itamu. Na leon kokejani, basi we kamu. Painting wago meni nice. Aye, who can smile, mina feel shy. Aye, kani tu simp, misezi deny. Juni me simp, padi na shinga, dina shinga rada nika. Aye, hard wakadi wa mama wana ninoki. Wanashindwa natoaga wapi hizi manoti. Kijana oldies na sijafika 40. Vitu zingine buda zinafa kucheza loki.
Lazima ndai tap, tap. Koko kanoma nika bad girl, girl. Wejo lazima ntai clap, lazima ntai munch, lazima ntai cha, cha, pa. Namsho lazima ntai tap, tap, tap. Koko kanoma nika bad girl, girl. Wejo lazima ntai clap, lazima ntai munch, lazima ntai cha, cha, pa.
Nikona Esther, kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther, nima kwiki yo. Yopenda kuntolea mafomu. Niko na Esther kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther ni makwiki yo. Yopenda kuntolea mafomu. Hey. Miniko hai utadhani mini ndege. Buda minapenda punano na sembe. Ako na pete na amemea pembe. Manza kini cheki anashikwa na kiwewe. Biki kame dance as we burr. Manzi amebeba unacheki akitur. Mina saka mu kuchu mina deku ur. Styles Johnny deadly anataka kulur. Patu, muda kini cheki darasani anafantu. Buda suna cheki minachunga tunapatku. Nilianza kuzoza tangu enzi tuza bano. All over America. Ni wabaringo na hananga maringo. Ni msimpola na kulanga ringo. Anani bamba, anapenda mastingo. 10 out of 10, huyo manja kuna limbo.
Ati ni kam verified ha, ka very fine. Kapoa malifisa yani, ka fine wine. Niki kadigi miskia nika niko high. Na msho lazima ni tap before ni kafanye mine. Najwa nanga mini mnisa. He love Johnny Loki. Na before ni kakaf, last man confirm na mbogi. Kabobo rasta, kanapenda mamoshi. Twende hivi like a boss, nikoneshe the mbogi.
Niko na Esther, kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther, ni makwiki yo. Yopenda kuntolea mafom. Niko na Esther, kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther, ni makwiki yo. Yopenda kuntolea mafom. Hey.
No, 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 no.